sandolwako lungangolwandle intliziyo yakho izwana niyami you already take it uthando lami ngizokupha lonke uthando lami ngizokunika lonke awuthemba mina ngicwele ngawele bathula thanda mina ngivele ngikushade bebuka in a good times ngizoba nawe at the bad times ngizofa nawe uthando lami ngizokunika lonke uthando lami ngizokupha lonke themba mina ligcwele ngawele bathula thanda mina ngivele ngikushade bebuka in a good times ngizoba nawe at the bad times ngizofa nawe
before isimizwa yothando ngicela ukhiphe imvula mlomo ngixolise for zonke izono sometimes ngiyakuphoxa uzufikele inzondo manje senguhluzile umqondo ngashiya phansi umjolo ngifike kwena inhliziyo yami ingcolile labe ngisuka kubona bephulile ngiphelelwe ithemba ngingasakwazi ukuthanda umuntu ngihlezi ngithukile so mungizibile ngifila ngathi kuzosa ngakusasa nawe usungishiyile kodwa sengibonile awufani nabo wena uhlukile ufana ne-washing machine ngene kwena ngabe umuntu ohlanzekile njengomalusi ovulela imfuyo esibayeni impilo yami uyikhiphile ebumnyameni wayibeka ekhanyeni everyday all night I think about you no more issues every time imukhala I'll give you a shoulder to cry on ngikuphathele nesisho I promise to love you khanya noma sekumnyama I'll fight for you baby
you already take it uthando lami ngizokupha lonke uthando lami ngizokunika lonke awuthemba mina ligcwele ngawele bathula thanda mina ngivele ngikushade bebuka in a good times ngizoba nawe at the bad times ngizofa nawe uthando lami ngizokunika lonke uthando lami ngizokupha lonke themba mina ligcwele ngawele bathula thanda mina ngivele ngikushade bebuka in a good times ngizoba nawe at the bad times ngizofa nawe
Diye njabulo yami ngikubhalela ingoma ukuze ngihlulise imizwa yami mepha bangani bathatha sonke isikhathi sami ngigcine ngingasakwazi ukukubonisa uthando lwami I'm sorry ngalokho but nakho engifuna ukwazi uhlala usemqondweni wami ngiyacabanga njalo uma ngiplan i-future yami noma ngihlezi ngedwa endlini ngihlezi ngidlala amakhadi ngithi mina nesithandwa sami oluzile unikeza omunye ibaby kiss yazi ngeke ukhole uma ngibona i-role model yakho ku-television ngichazeke endlini baze babone yazi ngisemathandweni ebebefuna wena baby abaxole abathanda mina inhliziyo zabo ziphole manje ngithandazela into eyodwa ukuthi uNkulunkulu asibone agcine uthando lwethu lukhule luze likhokhobe mina ngithemba wena nawe ngicela ubheke mina yebo ngiyavuma baningi abafana nawe mina ngikhetha wena themba lami lokugcina
you already take it uthando lami ngizokupha lonke uthando lami ngizokunika lonke awuthemba mina ligcwele ngawele bathula thanda mina ngivele ngikushade bebuka in a good times ngizoba nawe at the bad times ngizofa nawe uthando lami ngizokunika lonke uthando lami ngizokupha lonke themba mina ligcwele ngawele bathula thanda mina ngivele ngikushade bebuka in a good times ngizoba nawe at the bad times ngizofa nawe baby